ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
No ngā rangi tata nei tu ai te whakanuitanga o he whakaputanga ki te Ātea o Waitangi. Ā, koea te tuakana o te Tiriti o Waitangi. Te hiahia ngā rangatahi a etehi o ngā rangatira o te Taitokerau kia whai mana orite te kawenata o he whakaputanga ki te Tiriti o Waitangi. Anō reira, hei wānanga i tēnei kaupapa, ka mokowhiti atu kia te mema puremata i te Pāti Māori kia Takuta Ferris. Tēnā koe.
Ah, tēnā hoki tāua. E te tuahine o te rā ki te iwi e whakarongo maina, tēnā tātai.
Ai, mihi ana. Hei whakatuwhera i a tāua kōrero Takuta. Kua roa koe whakatairanga nei i te mana nui o te whakaputanga i ngā tau a mohoa noa nei. A tēnā heaha o mana konui mō te kawenata o he whakaputanga haere ake nei.
Ai. Ai, well, kei te mana ko nui ahau ki te tūranga, ki te wāhi, ki te whakaputanga, hei ngā tau haere ake nei. Kua roa te whakaputanga e noho matangaro ana me ki, i roto i ngā kōrero mō Aotearo. Engari, he pērā anō hoki te Tiriti o Waitangi i tētahi wā, kei te whai wāhi mai, kei te whai wāriu nui, me ki a te Tiriti o Waitangi e nei rā, no reira, haere ake nei, me pērā no hoki te wāhi ki te whakaputanga o te rangatiratanga o New Tirini. I te mea, kei reira tonu, e hara i te mea i ngaro, e hara i te mea i whakakore hia i runga i te hainatanga o te Tiriti o Waitangi. No reira, me ata whāngai tātou i ngā kōrero, ki a tātou Tamariki, ki a tātou Whanaunga, ki a tātou hoa e hōrapa haere ai te mōhio me te mārama ki tēnei tau tohinga o ngā mātua tīpuna ki te whakaputanga.
Tēnā koe, tērā pea kua whakautua kētia e koe te pātai haere ake nei. Ai a koe kōrero nei mō te mātāmuritanga o he whakaputanga tēnā i te Tiriti o Waitangi. E mōhio ana tāua kaore te nuinga e mōhio nei ki te hiranga o he whakaputanga. Tēnā ki tō titiro, he aha e pērā ai?
O ngā mahi huna te kāwana noroto i ngā tau. Taua kōrero anō mō te Tiriti o Waitangi. No reira, i te huratanga mai o te tino pūtake o te Tiriti o Waitangi, no muri mai te tūnga o te Taraipiunara. Tōna 45 tau, kua mahi te Taraipiunara i ana mahi. No reira, e hara i te mea ka... Harei te mea he harore rangitahi, harei te mea ka tahuri mai te pō i te taukotahi, engari timatara tātou ki te hāpai enei kōrero i wāinga i a tātou anō. Me te ki anō hoki, no muri mai i te 2014, me te putanga mai o ngā whakataunga o te kreme Tiriti o Waitangi kia nei ko te paparahi o te raki, kua whai wāhi motuhake te whakaputanga i roto i ngā i ngā kōrero taketake o tō tātou whenua o Aotearoa. Nō reira, hei reira, kua timata rā te ngā hikoitanga e hōrapa haere ai te mōhio, a ngai Pākehā, ngai Māori, ki enei tuāhuatanga.
Tēnā koe, tētahi ari anui i te whakaputanga, kaore te Māori i whakai ki atu, tētahi atu hei kāwanatanga marātou, mā mātou.
Ai.
Kua takahia rawatia tēnā. Nō reira, kia ha tāu kia kōkirihia tonutia ngā aria matua o te whakaputanga he painga mā o tātou Tamariki Mokopuna.
Ai, me timata tikana, mā tātou anō e nei kōrero e kawe, e tuku, e āta whakaako ki ngā whakatipuranga. Engari anō, me timata anō tātou ki te kawe i ēnei kōrero, ki runga ki ngā taumata o te motu, ki roto ki te whare pāremata, ki runga i ngā pāpāho o te motu, e pērā rawa ai te kitea, ne, me te kitea atu o tēnei kaupapa e te motu whānui. Me taku, taku maharake anō, oti i a te kāwanatanga i te tau 2017, tā rātou whakaaturanga e kia nei ko he tohu, te whakarite, te whakatūwhera, Nā, ka noho mai a te tohu, tēnei o ngā whakaaturanga, hei pātaka mō enei, enei tū kōrero. Nē, nō reira, kei roto a te whakaputanga i tēnei o ngā whakaaturanga, kei roto a nohoki a te tiriti o Waitangi, ko rā ue tahi ngā, ngā tuhinga e whai take ana i roto i te take take ngā mai o Aotearo o New Tirini nei. Nō reira, kei mua i te aroaro o te motu inaianei, engari no nā tata, muri tata nei. Nō reira, kua tīmata, eh? Kua tīmata era o ngā hikoi, me taku mōhio ko te nuinga o te hunga ka taitai atu ki tēnei whakaaturanga, e tuana ki roto o Archives ki Pōneke, kei tua i te rori o Paremata. Nē, nō reira, me taku mōhio ko te nuinga o te tāngata ka taitai atu ki tēnei whakaaturanga, i ara o te wiki, i a wiki o te marama, he kura. Nē, ngā kura o te motu, ngā kura o Pōneke, ka tōi a rātau āko ngā ki reira, kura auraki mai, kura Māori mai, a kei te ako haere tēnei whakatipuranga i ēnei kōrero. Nō reira, me kaha tō tātou hāpai, me kaha tō tātou whakapāho, me kaha tō tātou kawe i a te whakaputanga ki roto ki ngā kōrero o te motu, ki ngā wāhi o te motu, pēnā i te whare paremata, pēnā i ngā kōti, e hōra pa haere ai te māramatanga ki tēnei o ngā tuhinga.
Wā, tēnā koe i ēnā tai pito pito mo te whakarira, mo tērā kaupapa kātahi koe ka whāngai mai ki a mātou. Hei tiki ake māku, tētahi kōrero i tētahi o ngā tino pū kōrero o ngā puhi, Hone Sadler, ko tōna āwhero nui, tōna wā ka whaimana orite te whakaputanga ki te tiriti o Waitangi. Ki tō titiro, ka whakatīnana hi a tērā hi a hi a ona e tēnei whakareanga, he aha tūra nei.
Yeah, ai, e whakapāia nā hau, ka whai ia i tōna nei wāhi. I te mea, e hara i te mea e tuakana teina a te tiriti me te whakaputanga, he tuāpapa a te whakaputanga, koi a te tuāpapa tuai te tiriti o Waitangi, no reira, hanga matua tamariki te whanaunga tanga i wāinga i a rāua. Me tāku e, taku titiro, me taku rongo ki ngā kōrero e kawe nei roto i ngā whakatipuranga o tō tātou iwi, kei te wāia haere enei āhuatanga, enei kōrero. Me tāku e mea ke nei mā te pāti Māori e kawe enei kōrero ki mua ki te aroaro o te motu tonu. Hei kai, hei whakarongo, hei āta wānanga, nei a te whakaaro iho, mō te katoa.
Ai, mihi ana ki a koe i tēnā kōrero katahi koe ka whāngai mai ki a mātou, hei kai mā taringa, hei kai mā hirikapo anō hoki. Tāku ta Whiris, tēnā koe.
Ngā mihi nui, yora tātou.